kujagana omusana kakwake obunyonyi buyimbe abamazina tubibye omwana yakadde nnyo munne kiwedde olunaku mulindwa lutuuse katuluteeke mu byafaayo munyume nnyo nammwe mulimba abawulumu batadde mu mbeera buno bwe bufumbo obuli mu Katonda
Sabine mikisa matuna muangazi.